This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Wow, baphulaphuli ezibake bendichilo indoba namhlanje sinalo ke undwendwe lethu oluzawusinika ilizwi likaThixo lutyebiselane nathi. Kanti ke I'm just going to allow her indoba asibulise on this wonderful Sunday kuthwa ke imini yamanina. Mandimnike ke azibulisele emveni koko sibe ke singena kumba wokuba kutheni elapha namhlanje.
Mandibabulise umama, ndibabulise in a special way umama imbokodo abazalikazi. Imini engeyabo namhlanje ndibabulisa in a special way. Kulo mbuliso ke womama ndibeza nokubulisa zonke i-listeners of Radio Cape Pulpit. Ndinibulisa ngelihle igama likaKristu inkosi yethu eyasifelayo nebuya kamsinya. Ndinibulisa ndisithi botani.
Botana kuwe mama. Ndicela nje usondele apha embokweni. Sicela ke ngoku because usibolisile mhlawumbe umphulaphuli uzawufuna ukwazi intoba igama ngubani isename so that mhlambi bakwazi befuna mhlambi lo myalezo uzabe usiza nawo bakwazi ukuthi sicela la myalezo ubushunyayelwa okanye bekuthethwa ngawo ngusisibani.
Igama lam ngusisiceliwe. Intombi yakwaSobetho umamlambo and Mrs. Jaca ndaziwa ke njengoceceke. Ndiyintombi ke yethe yadizana noYesu ngumama owazana noYesu.
Okay.
Ngumama wadibana noYesu wayisindisa impilo yam, ngumama omthandayo kakhulu uYesu. Ngumama wake ezimbini ulukhanyo uviwe. Ndiyintombi esuka ngapha kula mhlaba wase-Eastern Cape eGcuwa. Ndilapha ke eKapa ngokuqala ngelinyama.
Wow, siyakwamkela benifuna ke uze apho kanye because apha phambi kwam ndinayo ibiography benifuna ungene kwezi ngongoma sewusikhankanyile. Thank you very much for coming and to be a blessing kuba phulaphuli na kwisikhululo uRadio K Pulpit. Andifuni ke ukutyela ixesha, ndifuna nje usixelele kabanzi intoba why you are here, and I believe ukuthi you've got a message that you want to share with us na baphulaphuli. Mandikunike ke intambo ndizibuyisele kuwe. Uyawuthi xa ugqibile uzibuyisele apha kum. Enkosi kakhulu.
Wow, mandibulele. Ndibulele ngokwandlalelwa isithebe. Xolo. Mandibulele ngokwandlalelwa isithebe and for the invitation to come and share just few words with mothers. Ngale mini intle yomama, ngale mini ibizwa lihlabathi bekelwe bucala for uba kukhe kubungazwe, like we celebrate contribution your mama, no mama, and what we've done in our lives, nendima esidlalayo to our children. So, namhlanje ke silapha to share just few words to motivate a single mama ukuthi kule ndlela sihambayo sometimes ikhangeleka inamahlandi nyuka, but to know that God loves us. I've been given a topic that talks about God's love for men.
Wow.
Now, ubuthi ke usiqalele ubani benimamele baphulaphule basekhaya talked about this beautiful verse which is found in the book of Romans chapter 5 and the verses 8. This verse says, but God demonstrated his own love for us in this while we were still sinners, Christ died for us. Now, oluthando bomama ngale mini namhlanje sifuna ukulubona, ukulubonakalisa, or to remind us ourselves into kubana as women, as mothers, God loves us specifically. I think God loved us in a special way. This is me saying it. Loved us to such an extent that he chose in his own wisdom, chose us as women to be nurturers, to be child bearers, to have such a beautiful part in creation, to experience what creation is. Remember, God is the creator. He created everything with his own word. But in his own wisdom, he's made us to be part and parcel as women, as mothers. Part and parcel of creation. Well, we're not creators. Singers, 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 singers. nathi siyadala but uThixo sinike a portion of what creation feels like, taking something and ethe nurturing it to be something beautiful in future, taking this thing and taking and caring about it, uyinakekele uyifundise ukhulise lo muntu ukuze ngenyimini abe ngumuntu ozoba lolutho elizweni. Now through this we can see God's love. Through this we can also participate or partake in experiencing how God feels about us sometimes when we go astray. Kodwa sithi nangona sithi go astray aqhubeke elanda futhi emkhondweni wethu. That's what we should do nathi as women. Abantwana bethu most of the time sike sibabone bephuma ecaleni kodwa sincami kuba uThixo ulanda futhi emkhondweni wethu. So being women celebrates that. This day celebrates our efforts, celebrates ukunga dinwa kwethu because sifunde kumsebe kumfuziselo kaThixo wethu ongadinwayo ukulanda emkhondweni wethu. Namhlanje ke mothers baphulaphuli be Radio Cape Pulpit, I want us to share from the story of Hannah. This is a well-known story. I'm not even going to read the whole story, but I'm just going to, I want us to see ourselves in Hannah and get some lessons that we can learn from the life of Hannah. Of course, we know the story. It is recorded in the book of 1 Samuel, and the chapter is 1. So, Mama, uthathe ke iBhayibhile yakho uphinde uzifundele esi story sika Hannah. Now, in this story, I want us to see yourself in Hannah's life. That's what we're going to be talking about here. So, this woman, Hannah, we know that God, while we're still yet sinners, loved us. Akalindanga for us to be good. Akalindanga for us to do something. Which is why we need to know that there is nothing really under the sun that we can do to earn God's love. Because God's love was given for us while we were yet sinners. The Bible also goes on to say that even ubulungisa bethu bukhangeleka like filthy rags phambi kobuso bukaThixo. So at the end of the day, uthando lukaThixo nje lul freely given to us. So uHannah was loved by God because she's also God's creation. But as much as she was loved by God, Hannah did not have children. Mama, what do you get from this? God's love for us. God is love. That's his character. That's who he is. But even in his love for us, even though he loves us, it doesn't mean we're going to be immune from challenges. It doesn't mean asizungena ezingxakini. It tells us ukuba uHannah, God has closed his womb. Akafumani bantwana. But the other woman in his in her husband's life has abantwana. Yena akafumani bantwana even though he was loved. But ukuba sesingxakini shouldn't deter asicinga uThixo akasithandi enough. Bethuna uPaulos usixelele uba sifanele sizingcana ngembandezelo. Because true as mbandezelo, you know, siyakhala silile kubawo sithini, and we are reminded that tears are the language that God really understand. So ibali xesha lethu lokuba singazi doubti the fact that ngoku sizibona sizezingxakini sicinge into yokubana uThixo akasithandi, we're not valuable. I love to make lo mzekelo abutlungelo that you know, if you give umntwana wakho i-R20 angayivaluish ayithathe ayifake emdaweni emdaka. It doesn't lose its value because if when you take it and you lift it from that, it still has the value that it went around the pume machine it has. So I'm trying to say to you, Mama Glonda, ukuyo usezingxakini ngoku, ufilisha usezingxakini ingathi usendaweni emdaka, ingathi awukwazi ukuthini. Don't underestimate your value to uThixo. UThixo values us, uThixo loves us even with the challenges that we have, and in the right time, God comes through for us. So even though God, Hannah did not have children, but Hannah was still loved by God. Okwesibini, we learn from this woman that mothers, this woman took ingxaki yakhe yongabi namntana to God. There are so certain instances where sinengxaki zethu and we try on our own. Okanye siye kubantu esicinga bafana bazawukwazi ukusizamela. the best person to take our challenges to is God.
Mm.
We take our challenges to God in prayer. He promises us that if sibiza yena ngeminike embandezelo, he is there ukuba asehlangule and ours is ukuba sikumsimzukise. But we have so much challenges esiz embrace ayo sithe sithe xa sithethayo hayi kaloku mna ndingilowuthe hayi kaloku mna ngilowuthe uThixo wants us to come to him with our challenges. Singazi kwindawo zonke hana took her challenges to God. But as he was even, she was even taking her challenges to God. Bafunda apha ebalini likaHana, as it is told, ukuba uthe sethandaza esetempileni umbingeleli wacinga uba into okubana usele isisele esinxilisayo. Uthi wenza njani ukuba uzoselela kule ndawo? Because I mean ubebezela imilomo imilebe ebika ingxaki yakhe kuYehova engavakali ukuba uthini na. Now ngamanye amaxesha iingxaki zethu zisenza to the people maybe that are looking at us bacinga into yokubana heyi kutheni na ingathi uyaqala uyashiywa zingqondo ingathi akabehavi kakho zinosenza sibe ngathi sinjalo ngamanye amaxesha iingxaki zethu. But this woman akathanga kuba kusithiwa kutheni usele isele esinxilisayo akakhanga jike aphendule ngendlela ekrwada okanye aphendule ngendlela ebonakalisa ubukrakra. But still uthe akunjalo Milo, akunjalo sicaka senkosi, wazichaza imbili yakhe kuThixo. So ithi le nto even kwii-moments zethu zobukrakra boomama, kwii-moments zethu zokuva kabuhlungu, kwii-moments zethu zokuba intliziyo yethu singasakwazi nokuchaza kuba we go through a lot. Ama-2000 axothetha siyagowa, singoomama we go through a lot because of our children, because of indawo sihlala kuzo, because mhlawumbi ofuba yena, because of so many things we go through a lot. But even though sithi siphumele kwezo zinto ezo, if we take it to the Lord is faithful to hear us. Umama bethetha apha phambi kwami, umama Mangcotho spoke about the power of prayer, persistent prayer, prayer that lifts us up, the love of God that makes us to be able to approach his throne of grace apho sizawufumana khona mercy in our time of need. So from Anna's story we learn not only to trust in God, but also to believe that when we say whatever we're saying in petition to God, God is there to listen to us. Amen. We learn persistence in prayer. We learn to take our problems to God. Okunye okubalulekileyo that we need to learn from this story, Bomama, is to wait on God.
Wow.
Now this is there's a favorite verse of mine, Butlungela, that says it's in Isaiah, Isaiah chapter 40 verse 31. It says those that wait upon the Lord, they will get their strength renewed. We need lomava of our strength to be renewed on the way. But you're not going to get that if you're not waiting on the Lord. Because if you're not waiting on the Lord, ubhizi uyazamazama necaleni, then uzawudinwa, uzawuphela amandla. But if you're waiting on the Lord, then your strength will be renewed. You will soar like an eagle. Well, there are beautiful presentations that are told about eagles. I'm not going to get there, but you know you'll soar like eagle. What I want to get from you, what I want you, Mama, to out there to understand about an eagle is that eagle, it rises above the storm.
Yo.
So the storms are going to be there, but you're going to be soaring above the storms only if you are waiting on God. You are going to run and not get weary. Ihlabathi esiphila kulo liyasinxaphisa sihleli nje sisimaxhapheshu siyabaleka because we want ukucima imililo esiyibonayo in our lives. Now God is there for uba as to make sure uba in our running as we run with him asifukule ukuze singadinwa and they will walk and not faint. So Anna waited on the Lord. I'm sure there were so many in fact I think there were so many abantu abakhoyo that time ababenokwenza izinto zenzeke mhlamba abantu ababebalekela kubo xa besezingxakini but yena she saw it fit uba umuntu ozawukwazi ukuncedisana ncakasana nengxaki yakhe nguYehova. We we're not told, the Bible doesn't record to us about how long it took for him, for her. But even if it took 5 years or it took longer, akakhangaza amanye amacebo, she waited on the Lord. Bo mama, lixesha lokuba we wait on the Lord. We wait on our knees and we wait on the Lord. Zithi senzeke izinto, bo mama, we still wait on the Lord, knowing that uThixo uzasiphendula, because uThixo wethu sithembisile that akasoza sishiye sisodwa. Nawana had self control. Twenqabileyo leyo kule mihla. Upeni naye bemngcikiva sifundile. Siyayazi singabantu inoba ebefilisha njani koko kungcikiva, koko kuhlekwa, koko kuridiculwa. But in all that, she practiced self control. The Bible does not record an instance whereby baye balwa. Hey, ndiyacinga bayibindimi inoba bendinomgibisela mhlambe nangamanzi ashushu, because we are impulsive. But Hannah teaches us that xa unomoya kaThixo, when you know about God's love, you have self-control. The book of Galatians records to us that the fruit of the spirit, one of the fruits that are listed there, kukuba nobulalo, buthoko, kukuzeka kadumsindo. Bo mama, there are moments when abantwana bethu besi like bas ufumani soba jonga ngandi mkibisele ngendo ndi petei. But we learn, we want to see ourselves in Hannah, that in that moment, you practice self-control. Remember, the love that God shows to us is the love that we need to model to the people in our space.
Yeah.
God, if uthixo benosigibisela ngento ayiphetheyo xa sisenza sisigowa astray, xa singenzi ngokwentando yakho ngesindawoni ngoku, but God still ulanda futhi emkhondweni wethu asisondeze, because he sees into esinoyotshona kuyo. Bo mama, sithi xa sesiqonda kunini ndithetha naye lo mntana, kunini lo mntana ndimbonisa indlela, uphuma ezandleni, siphethe sikhupha amazwi arhabaxa emilonyeni wethu, amazwi ababulalayo abantwana bethu. Kodwa from Hannah, we learn that we need to practice self-control, because that is what God wants from us.
Yeah.
Bo mama, namhlanje sifuna ukuthi as mothers, see yourself in Hannah. Learn the story, this few pointers from Hannah. And lastly, but equally important, Hannah made a promise to God. And she fulfilled the promise that he made to God. We ask and get things from love, from God, in his abundance of love. Asiphe izinto esizicelileyo sakube sizifumene sizifumbathe esandleni, kungabikho nomnye umuntu that one can benefit from what we have. Singazibuyiseli kuThixo, koko siziqhayise ngazo ibe ngathi kukwenza kwethu. Now God reminds us through the story of Hannah that whatever we have asked from him in prayer, it's about time that blesses others. Because we know through the life of Samuel that he was a blessing. He did things.
Hey,
he did things. Simbona essences, you know, esebenze empilweni kaJehova. So we need to make sure that xa sithe senze sibhambathiso, ilizwi that xa lisifundisa into bakungcwele ungabhambathisi kunobubhambathise and not fulfill. So sifunda ezi zinto kulo mama, sifunda into yokubana kuko konke lo mama wayethobekile. Bo mama, kwindawo esikuzo, this Mother's Day, we are reminded of God's love for us.
Wow.
We're reminded that God loved us even when in fact loves us even when we're still sinners. He doesn't want us to remain in sin, but he loves us and he gives us many, many, many opportunities.
Wow.
As mothers, masibe nolothando. Let us practice that love to our children and to the people around us. Ukuze through that uthando lukaThixo lubonakaliswe nakwabanye abantu. Let us also remind ourselves that there is nothing really that you can do that can take us away from the love of God. So namhlanje kule Mother's Day, let us remind ourselves ukuba uThixo uyasithanda and uthando lukaThixo for thina lugqithe. It's indescribable. I cannot sit here and really have good words or correct words to perfectly explain it. But uthando lukaThixo lugqithe konke ukuqonda kwethu. Inga, from these few words that we've shared and from this life of this woman, Hannah, there's something that we would have taken. Something is osinceda nathi single mama and make us to be proud of the journey that we are walking and to be proud of what God has put into us and know in into bana, God has something bigger that he's still going to do through our lives, like he did through Anna, only if allow him to use us. Amen.
Wow, 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 wow. What a message. What a way. Ukuthi si vagalise indaba ezilungileyo kwabantu abangomama ngale ndlela umama uceliwe jaca ayibeke ngayo sikhumbuza once again about uthando lukaThixo olungena mida. Athi umpostile uPaulosi, what can separate us from the love of God? Azikhanganye, azikhanganye, but namhlanje waza ngenye indlela ebesingayilindelanga esithi bantu abangomama masike sifunde kwibali likaHana sithathe ipointers pha ezizawusenza intoba sikwazi ukuthi xa sibona izinto zisongamela ngengomso sikwazi ukujonga kwibali likaHana sijonge sibheke phambili. Wow, and as well ayithanda le ndawo athi xa ithetha when uHana encikivwa instead of abuyisele back but wabonakalisa iziqhamo zikamoya waveza ukuba how to treat izinto mhlambi that are against you. And as well nansi ndawo endiphuma nayo mphulaphuli athi uHana was loved by God, yet isibeleko sakhe savalwa nguThixo. Oh, I just so wish into phulaphuli we can stay to God even if izinto mhlambi sezivalekile, that even when things are not happening in our lives sithi ndawuhlala kuThixo, because andiyanga kuThixo kanye ndihlalanga kuThixo ngenxa yamaqithiqithi endiwafumanayo, kodwa ndihlala kulunga ndihlala kungalungi. Ngoku ndiyabuza intoba hey umama usongwiqi ubathathapha abantu abanje because I'm so blessed I'm so blessed. Nangoku ndiyabuza uba mama usongwiqi ubathathapha abantu abanje because bayandisikelela nangoku ndinala nto ithethwa ngumposile uPita esithi masakhe iminquma apha singabi saphuma sigoduke sidle ilizwi likaThixo. Wow, thank you very much undisikelele. I just so wish baphulaphuli abamameleyo and as well napha kwabo baku Facebook the message will be there pa ku Facebook. Encourage your mother ummamelise le message namhlanje ukhangela intoba akasoze kube khona izinto azibambayo ezimbini ezintathu ezizawuthi naye xa imadolwa nzima akwazi ukukhefuzela because now as you have nicely put it abo batembele enkosini they will fly like eagles. Amen. And they will run and not be weary, they will renew their strength. Wow, mpulapuli mdong mama mdong tata, I'm definitely sure my strength is renewed after hearing this powerful message. Ndifuna ke ukukunika wenze your closing remarks ndibeke ndiyakukhulula apha enqubeni
baphulapuli. Uthando lukaThixo alunamida njengoko setshilo uphulungelo. And uthando lukaThixo you know uthando lukaThixo uthi uJeremiah 31:3 uthi uThixo pha, I have loved you ngothando olungunaphakade. You know abantu abathethayo xa becalula bawucalula uthando kubekho romantic, kubekho ophilia, kubekho strength, but olu lukaThixo the agape love lu unconditional and alunanto itheni. Masibhaske man kolo thando baphulaphuli, masibhaske kolo thando bomama, sisazi nje into yokubana kuko konke there's just nothing that is going to really separate us from the love of God. Okona kubalulekileyo, God loves us and there's nothing, absolutely nothing that we can do or say that can make God us love any less, make God loves us any less. Ndiyafuna ke ukuthi ngaloo mazwi bomama, let us walk tall, siwenze umsebenzi esiwunikwa nguThixo wokukhulisa abantwana, siwenze umsebenzi esiwunikwa nguThixo wokunakekela whatever has been given to us with the confidence of knowing that God loves us.
Wow, siyabulela mama ucece jaca sibamba ke ngazo zombini sisithi enkosi kakhulu ndiyibona ke pha nemiyalezo isithi siyabulisa nathi diva cece we are praying for you azothi ke ibe ngumama uchangisa no mama uma songs esithi wow how awesome it is to be part of God's creation. What a wonderful God we serve. Azothi thank you Lord ngokungadinwa sithi ngokulandela ekhondweni lethu usithandile singathandeki. Wow athi don't underestimate your value mntu ongumama. Enkosi, in moments of bitterness let us all take our challenges to God and thank you for the gift of praying. Wow, siyabulela kakhulu. I can definitely say uzawubuya. We are definitely going to ask you to come back and qubele sibamba kazombini. Kanti ke ngokusikhupha ke undwendwe lethu umama uceliwe jaca. Wow, what a message, my goodness. I siyabonga. Simkhupha ke ngengoma kaJabuhlongwane esithi siphe ukuthula.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.